ngaro zetukola ne tumalirira nnyo naye ne tuzimenyanga tetegedde nze kuba nalayira nnyo tewemambo bandi mwagala ndi akasozi naye nno maama tannafa nsonze sirika n'emirojja okusooka nze nnenya nnyo abakulu mweba maama batuzaala bataata sibafuddeeko kuba abakazi oluusi be basuula abaami n'abaana be bazaala abangi abamu ne baboola oluggya omwami bwolowooza bajye ate omukazi ne kimukoona omutima olundi bwe mwabya ennyimbe tebajja bategeera eŋŋanda kakati mbeera kampala era ekibuli ow'ekyakwekala alimmanya atya tebatonnenya nnyo owulira timwannya gwe wakwana wakyo we muse nabange yanzita nnyo yandiise ennyama etayidde kuba abaana bangi tuugobiddwe waffe n'abatannajja nabo baabivaako gazi ku nasaza oli omukazi yeefuka olujja ennyumba n'agitwala ne kitaffe n'amuvumba amatama buli kyayogera omukyala n'akigaana ekyo n'ekivaako ttaabu n'abaana fenna neetusaasaana bwetyo mambi tayidde eri erubaga ono omuwala ateriddanyirira omanyi nsanga bisibeese tya zesaalwa ne mugwana awo kyennava mubuze waabwe ekyennaku ate nankisa nnyamannya osanga nandibadde ekifuna ti yeddira mmamba nange nembivaako naye nga bwotegedde aboyi ne tugiteeka ekibuli naye yakeera kunja najja ne tunyumyamu olunaku olwo amannya ge mmuwadde omuwala ye muwummuza ntereza obwongo mwattu amannya neegakwata n'omukwano neegulya nnyo emitima saalwa ne mmutikka olubuto awo kyennavanga yiye amagezi ne mmusaba ntwaleka eri mbakulu nga ndaba kisuse na nnyo sikubanga ngwa ku muteera omunene n'omuwala olwamugamba ku ebyo nnyina n'amutegeeza nga tulina akusooka gyali ate oluvannyuma kitaawo atulabe bwetyo nakeera kunja motoka ne tujirinnya tugende wannyina amuzaali mukono oluvannyuma yali tuwadde olunaku olwo n'ekitaawa amuyise asabe ebyayagalira mbimuwe fe n'okubeera ekibuli nga mmanyi tukyalira omunyaffe bozi oli yategeka nnyo ne kitaffe n'amuleeta atulabe eyo yali fulaani y'olinnyaffe ewa kitaffe yali atyayo omukazi naffe ne kyetuyamba erudda twandiswadde ne tufaako abantu kye bateredde abangi twagenda okutuuka mu nju Kabantu chevatirinda vanji Zaunda soka nincha chancha Nitiwa chubu konga nchufunye Nekatende nante miyako Jowake ngaba kwa gara nyaba kulu Kiyalikala virira uomu kolo Atu watu wetu tula Nubaru chali mojo Kamoto kego vamo lucha Basu nite ya vante miyako Timoto kaya chitawe sonzi Tere sanyo nirimbo na nyo Tusanga tata yeku vye mumotima Doza vangyo rwa uliteje tuli Naja male viva wabiva we Nampo sechi mwaleso mkulu Kwe kurava bakaba tuwaro mwara Wairula munju, jia kumama sonange ringa moja Data wairula munju, jia kumama sonange ringa moja Wagule jamari nyamanyi, kanyafa ya nilizaba Nomu alala vye chitawe, ngana imura bingeri javu ganya masanyu Uruma juza ya siza, tibano viva kava tuwaru mwala Nganze tute wakati ngomu gori Nana yoro tunurange chikami Nechitape na tegira mmojima Nivana vana vole sezo guwemu Kiafa itaka salo mwala No mwanju sinevege ya muva satu Ura baba gulizako Nifembi ya tuzala Kwekuta na tegeza Choyo mwanyo kwa muzali wumpe musi Wavula siva ninyeza Sobi yange kari nata wato guwemu Chokabe mwote gete Mulio mwari kere mwende petu Kumicharo chiravutia Nga yinya fechitwe chimuvamu mazika Kachitango na vange yansi tanyo Yani sinyamita hinde Okumanyate vino vyali vizi wira Ulire chitwe chane manzo kukola Navala mokule kolio mwala Ngoro mwana gwali sara Chempambara vula mwabakuru Batata vatu singa Mwalekengo kufugi winya bakazi Kuvanga ichu chichiva kutabu Nivakanda boba wingi petu Bakuyambe wosobeza Olivinga kweita nyomugezi Kubanga kakuwewa munongeze